Obujulizi wa polisi misanga jivunani wa Christopher Kelonyi omwagambi okusemula abaana bana mu ssomero lye Gababole kanti mu kutegeka ettemu lino yali amanyi ebinaavaamu nti bayinza okumukuba oba okuyisibwa oba okusibwa nga ensonga lwaki bwe yalaba ebbiina ly'abantu nga lijja okulaba ogubadde n'akubira poliisi essimu eya 1112. Obujulizi bwa poliisi obwanjuddwa mu kkooti ekubirizibwa mulamuzi Alisiko Muhangi etuula emisango gijazibwa eggabwa abulaga nti Okello yagenda ku ssomero lino neryaggaba Early Childhood Development Center nga yefudde anoonya ekifo ky'omwana wabula n'aketta ebikwata ku by'okwerinda by'essomero n'azuula nti bakazi n'abaana be basinga okuba mu luggya lw'essomero olwo nno n'ategeka ebisinga okusinga bwali bwambwe kw'ossa obwo obukozesebwa abasawo abalongoosa amagalo kufulu n'ebisumuluzo eddagala gloves n'ensawo eringa ey'omwana etwalirwamu ebitabo. Obujulizi buno bwanjuddwa Detective Assistant Superintendent of Police James Sereyite akolera ku poliisi y'e Kabalagala.